Yo, Mungoma boys, alongside
Major Windows.
Now your name.
My boys, now my girls.
Everything
busy. Washa kisha adagi la muta jisi. Sendu mocho nene flow wa jofisi.
Tell ya.
Kamu deni ko busy. Shaka pam pam chika ya ko shoulder. Iti umejoka embuka mata soda.
Right.
Only yeah. Pick up my brother. Nativa waja vita siyo time ya kuringa. Basenga ni kutesa ka kawezi jesa. Roll on and down floor.
Woo. Yeah yeah.
My voice na my girls. Tubo ndani ya bash. Tuna enjoy.
Ate.
Enjoy.
Nene,
tuna enjoy. Enjoy.
Watagwan wanasema gawa rasta.
Warashika
before kabla sisi tumeset.
Tumeset
pandani kama ngea usi tunawasha dharani. Wakipima wanasema wako high high,
oh, high.
Kama mecha na atie wanapika vitu noma. Na sisi kama luya tunapika vitu wanda. Lazima tuakilishi, lazima tumakinishi ndane show. Wasipaki wamegenya na kwambia leta waiter. Tupaki tukipati
party.
Nima boys na my girls, tupo ndani ya bash. Tuna enjoy.
Ate.
Enjoy.
Nene.
Tuna enjoy. Enjoy.
Tuko party, hebu leta pombe. Wapima diva, shake your body now.
Piga kelele kama MD Jelligan. Leta madiva wajue we ni big man. Pastigi American, elimi the holy man. Bad night cake body kutembea kama doggy. Wazenga na piga hodi. Dance lovely, bad madly. Feel highly, right, left, forward, back. Boys mi ukunya whiskey.
Ni my boys, na my girls. Tupo ndani ya bash. Tuna enjoy.
Ate.
Enjoy.
Nene.
Tuna enjoy.
Yo, itavoka ni wami kwenye show ni mekamu kusishon. Na mademu wakondani wana tingi tingi ashembe tenge tunapika kipasenga. Na pombe tumeshika, mesa tumechafua. Mademu wana chileta shamba tati ni meitombo toa kumbu tu. Chota pikwa na mabazu. Utabikwa na mabazu.
Ni my boys na my girls. Tupo ndani ya bash. Tuna enjoy.
Ate.
Enjoy.
Nene.
Tuna enjoy.
Ah.